studio tamani kede kabaruji amen e fulfulde
kede kabaruji amen fulfulde aljumare noka e julli wur septembre jena yambe dabbiri maslima sappo e nay der maison de la presse pamoko jittuno no kabaruji du maron galo sikira bon competitivité kanko kan don lamade lamu hakkunde jolle leddi meden dimo no dirta ba daw o wahani watade kikida ko dum nyalo ma hande no be kolliti wiide yalle nokko no dirta be CICB kanko e jokko makko fe be kandi watade le odon le on do wattu fu ko nayri bangal tunede le leddi meden di yimbe ro humini be kabar labal kay kolliti wiide feccu de dum wattu jone dum nafa sanne ko nayri bangal labal kanye e cellal wala fuddulu do wiide andam e baler leedi ndi kayo so on fa dum gonaati woddo yike dum won bambari yide be ciottata di wobbe duppo dum wobbe dum banne dum roobe ne hoobe kanyo goddi hebude kede gude nyaloma hande o wono no sembe kabaruji dum joggini on do betande bi bismillah modon e hedaade kabaruji puddato do en jaran wattu jona en jaltan le studio o fejjode hono ko nayri bangal dum woni laamu hakkunde jono hani jottinire de leedi meden di le nokko no dirte do CICB nyaloma hande no gay e joy lewru septembre do holli tiwi tariki leedi malindi do waylitama kassen ko nayri bangal be do yimbel halbe joda ton be nanati le tarikiji kassen fa kebe famtar kanko Mamadou Sama Seko mo jodi ton Sama Seko no worri
non jarti waygalo golleji hunugol president e kanye joko president transition o fuddam to 10h garangal be do yimbe dido wattu 9h e le hejo golle lamu o ka gila joni do CCB do kay yimbe la fuddi wardi habitibe anni nokuyide fof ardibe be do habitibe yogabe hultimiide gila 6h 25 kamika be pilike nok o fatimi dendo bangal denaw ko e tidala fof wala ana wodi do militaire en gendarme en garde national en e kani policeabe wakat jono kay nokko ana deji tafun tadala fof tayka yimbe garbe jetti sanne huccangol hore kala ko hawra e dow mudun e le joda halaji di ani mabbe hultibe jati wide horejo lamu hakkunejo o bandaw na hani glallo fuddude golle yalla mo hon hebbina dun jikke be yimbe le pawi dow makko e le mi en hejo golle lamu o ka nanke leedi runde afrika foy goto donta ka do en ka kenyen kanko dewrintinowo seedawo gonɗo le leydi mali gila ñande alalbare ƴaɓɓide nde ka gonɗini wiide o tawete ga heƴaɓe leyɗe europe gomɓe bamako ɗo ɗum no hani hawrude e imadaraji ɗi hawrude e yambere nde wakkati jono ɗum woni komi heɓani on tafun Oumar Waygalo ñalle jaam
Sama Seko a jarama sanne to gonɗa wattu joni o hollitinde wiide ɗum won laamu hakkunde jono hani joƴƴinirede le noka e joyi lewru ɗum won septembre ndu nokku noddirte ɗo CICB ton ɓe kani watade le ñaloma ko kanko Goodluck Jonathan dow mo hani tawe toon fa keɓen famtade fa nde keɗɗen Mamadou Sama Seko
yesso gollirde mawde kabaru saria leydi ndi cour supreme woni ko hani hunade ñande aljumare nde bandaw e kañe colonel Assimi Goyta kamɓe laatiɓe président e kañe jokko président laamu hakkundejo ndeɗo yambere watte wakkati mo nelaɓe CDAO nader leydi Mali grangal nelaɓe ɓe ardi Goodluck Jonathan taƴuradi huncangol hoore kala ko yamiri fedde lefuleɗe ɗe nde waɗi ɗum caggal jonte kewɗe yeddodiral bangal subagol civilement kaɓitiɗo halfinteɓe laamu hakkundejo o numgol bandaw kaɓitiɗo gonɗo e foftere e kañe colonel Assimi Goyta hoorejo kañe jokko hoorejo laamu hakkundejo leydi Mali waɗi lewru caggal kudita samminɗo laamu président Ibrahim Boubacar Keita ɓeydade e ndeɗo yambere hunugol emmengol jukoje CDAO dow leydi Mali e kañe numgol premier ministre na donta ñande aljumare nde miccitina wiide fedde nde wajjibini yo hoorejo gouvernement o laato civil
le majjum fou kamɓe jottinoɓe kabaruji fedde neɗɗonder CNSP nde ɓe kolliti wiide dabareji ɗi fo piyama ley hen micciteɗe wiide kanko keƴaɗo fedde CDAO nde le tiɗallaji leydi Mali ndi do omo domta le oɗo nokku le majjum haali wiide eɓe miili ɗum won ñalawma hande jukkoje gaɗaɗe fewde e leydi Mali ndi ɗum heɓene jogala non kanko noddirteɗo ɗum won commandant Baba Cissé jottinowo kabaruji fedde CNSP nde ɗo hollitiri wiide keɗɗe makko mo sifi do hen do faccitago Ali Cissé
meeda ngay laamu o hokkete hoorejo leydi keso juinteɗo won yimɓe yogaɓe kollitiɓɓe wiide jukkoji gaɗaɗe fewde e leydi Mali ndi ana wawi imminede wattuno kawrtal fa hoorejo leydi keso juine o watta hono ɗum wordi le miloji an nelaɗo CDAO o wawa halde fa yimɓe neɗɗo fuu nana sabi golle ngatere janngo o e halfinde laamu o e juuɗe neɗɗo cuɓaaro faa laato hoorejo laamu hakkundere juge en mawɓe leydi Mali fuu yeeso mum en watta e juuɗe an nardo yimɓele fuu taweteɓe to janngo waɗa ko waawi fuu yalla fuu ɗo dirgol ngol nafa wala e mum fati yalta hen minen komi jiɗi woni yiide sultere leydi Mali yiide jukkooje ɗe imminede dow leydi Mali ndi ko heewi waɗaama yalla miɗe anndi mane premier ministre o juinte minen komi narta woni yahde yeeso les miloji an do laawol mum min ngoni
wattu joni o mali koɓɓe fuu wota kani domtiri ɗum woni hanɓe laamade kase le leydi meɗen ndi tiɗalaji ko woni le leydi Mali ndi yallah hono ɗiɗo tiɗalaji kani heɓinirede jogala fa keɓɓen famtade keɓɓen ko bomo konkoɓɓe cifi do hen do faccitago Aly Cissé
ide fawi jikki an mawɗo wiide hoorejo laamu hakkundere o e premier ministre mum o samatale luggere o ƴaɓɓiɓe fade mabɓe warde ɓe samile muɗum miɗe miili kase ndu ɓe landina laawol lobbol yalla gouvernement ngal o ana heɓa wadde golle mum no moƴƴiri miɗen jiiɗi wuurde ne deƴere ne leydi Mali e majjum hoorejo leydi hakkundere o ana hani wadde ko wawi fuu yalla omo heɓa huncande hoore deƴere min mbawa jondorade fay hunde ko mowni nde lebbi sappo e joyyi wala koɓe mbawi wadde ko jufata yimɓe nde lebbi sappo e joyyi komin joɗi somi dooma fa laamu hakkundere o waɗani woni daranade jande nde leydi ndi denago cellal saabi ɗum tan wawi yirwude leydi miɗen nardama o waɗa ko wawi fuu yalla omo heɓa huncande hoore ɗiɗo golleji fuu yalla leydi ni ana heɓa yaade yeeso saabi leydi Mali ndi ana handi e deƴere miɗe jiiɗi rafi ndenago gonɗole makko o gotta yalla miɗe keɓa yaade janggoyɗe ndemin jiiɗiri hande
ɗiɗo kabaruji fo ɗo mbawi heɓude ɗum ɗum wonle bemal ami ande to fa yetto page facebook kañe compte twitter studio tamani ko heewi yimɓele wonɓe le cuuɗɗi fuu sa ƴeewi tunele mabɓe ɗe fuu ɓe kawrina nokku goto wattu joni o suɓa ɗeɗo tunele so senda ɗum iɗum nafa sanne kono ayiɗi banggal laaɓal no andanɓe kabaru ɗiɗo golleji kollitiri wiide ɓe mbikkaki ɗo tulel ɗe wattiteɗo an hani ko tawi jamande tawre ko yata kakkel ɗiɗɗo ɗum woni wayltitta kuɗɗe muɗum en ɗe tawi kuɗɗe ɗe fuu kawrintaki nokku goto tunele mbuweteɗe kañe ko nandi e muɗum fa keɓen famtare keɗɗen kanko Mamadou Sama Seku Oumar Sangare ko paccintini en dow hen
mi anda wiide ana hani cenden ko hani waɗede e ley kakol ñama oɗo jaabo warta sata foof kala wattu somin landike yimɓele tawene yogaɓe kayi ana horna huncande ɗum hoore
yimɓele ɓe ana watta ko heɓa fuu nde kaaki tunnele ɗe ɗum wona ko hani wattu fuu sa haaldimaɓe ɓe kollitta ɓe killaka saabi kalisi mabɓe ɓe joɓata pottoɓe tunnele ɗe ana salla ɓotude tunnele galleji jogaɗi saabi ɓe kolliti wiide kaaki tunnele ɗe ana heewi jaarendi illa mane tunnele ɗe ana sende min ka wala fuu ko annan mindu miɗe watta ko kemmi fuu nde kaaki tunnele am
ewi horojo pelle jen moniɗe laaɓal leydi Mali gollirde humaninde sendude ñamaji ɗi walale leydi Mali ewi Bamedou Sidy Bé muttude tunnele ɗe yo tiɗal moɗo e ley immadaraji mabɓe ɗi
usine ngaji kumanniɗi weytinde tunnele ɗe ana wondi wadde jiide fa ɓe lamdina no moƴinne laawi mbawdi walludeɓe sendude tunnele ɗe horeɓe galleji kaake iɗi tunnelle hanni jogade kako liɗa ɓande kulleji fuu gondi to ɗi mbaydetako watta ley hen yalla usine ngaji ana heɓa weytidde ɗi tomi gondi hande ɗo wala fuu dabere komin joganino tafun yimɓele galleji ɗi wajibi e juuɗe mu en wattude koɓe keeɓi fuu nde kakol gotol
misiten wiide tunnele ɗe anni kewi dow laawi muɗi yogaji Bamako ɓiɓɓe leydi gulitigi banggal kamɓe heƴaɓe lawɓe yalla dabareji hasindinaɗi na huncene hoore
ɗum woni andanɓe kabaru no ɓaleri leydi ndi wori nokkule ɗo kammoy ɗi garta sanne ɗo ɗum woni ko nayiri banggal bambariji duppiteɗi wala foo dulluɗo wiide soɓami fa ndungo fuɗɗi rewɓe le hewɓe kañi en jagoto ɗum woɓɓe duppo ɗum woɓɓe du mbaña ɗum le majjum ɓe kollitiɗe ɓe keeɓa ley hen ko lanɗo hasindiniɓe jaati fa keeɓen famtade fa hande keɗɗen Mamadou Sama Seku
woni jooɗi domude client en e junggo makko goto na wodi biforgal junggo makko goɗɗo na wondi duppude bambari oɗo jeeyowo bintimari ko o wuritiki banggal taɗugol lumo makko o afu berte kay na welti sanne berte oɗo golle o omo heɓa hakke uññere kala ñalawma ka o andi si jaati wiide luumo o wona fe hunde yafunde
wakkati miɗe wawi sottude ujunaji ɗiɗi sefa bambari ñalawma fo ko ɓuuri ɗum ɗum ga hande mambami yalti fa hewi ɗum saabi so jippinmi coggu o hande ujunere temedde joyyi mbawmi heɓde e sottugol mambari ñalawma fo coggu o ko ana fañi saabi omo fo laati jeeyowo mambari
buuɗi nogay ma buuɗi capantati ɓiɓe leydi Mali hewɓe na cooda mbambari di ono wattu ndungo parce jogabe holti wiide teggu o na tiidi sanne ke wala mbambar etade fuf hono holitiri kanko chodowo funature o
baji wore ma sonne na kawasa parce ya
kanne joron teggu o walda juude yimbe fu wonje yobe ya fi wol wobe jeyo ko na tiidi wonje yobe mbambar goto fu bud noga na bud dobe ga hono min gatta chodo mbambar ni sabi min yidi
e wi dunke en na nyamduji vitamine guji kewdi ana le mbambari kedanna docteur Moussa Balla Keita dunke nyamduji
bon le mais
mbambar ana jogi kulleji nafoji yimbe fa hewi mbambar di ana wawi wallude chaldi neddo habude kulleji di moddena do morena chaldi neddo mbambar di nafamu ana momni sanne sabi o wawi fa baade chaldal neddo
e wi kanko dunke nyamduji mbambari na wawi nyamede kala wattu ka am ndarda yimbe le patte fe wadan jabbitere e nyamdu mudum
ko nayri bangal kabaruji nyaw coronavirus alkamisar kenyen be bihi ko yata yimbele temetato e chapande jaddome gobe jewti yimbele jaddom nyaw coronavirus ya e muden janayom kanyen gon samtanabe kenya wala fu kiddidle hen ana hollitiwde hebbe nyaw o leedi meden do yimbele ujnaaji tatom e chapande nayo e go samtanabe yimbele ujnaaji didom e temetato e chapande janayom e go yimbele do woni heddibe le hen be yimbele temedere e chapande taton non be kollitiri wiide ba keben kabaruji no coronavirus ori ben momodo sama seku
studio tamani
gila jonte kewde nyawdo fo goto coronavirus yaka le region tumbutu tawne region o na jeyda e nokuji di nyaw o buri fuf yirude leledi mali ardibe kabaru chalal be holliti na beltani sanne o do kabaru o ila mabbe kobar mudun watane hakillo yalla edu heddo ni enne ndera du nyata fi ciagal tabagol sariaji edon tondirdi kedono fo tango Umar Waygalo
li sappo e jetti lewru septembre jabbi non du wala fu nyawdo coronavirus lenat les sous dogotoror to tumbuto be fuube njopitama non kanko docteur Sarl Dara andando kabaru geedji nyaw des sous dogotoror tumbutundo hollitiri wiide
le yalom hande o wala fu nyawdo covid-19 mum jogi le cuudi dogotoro tomboktudo nyawbe be fu hoti galleji mum sabi hollitama wiide be chantanama yure nyaw covid-19 o micintinen wiide won yimbel yogabe gondube kutteje nyaw o faham dum hollata wiide nyaw o kutteje mum ana momni sanne
so ni tawama kambe dogotoro en wonbe tombe be kollitiwide be beltiki do hen sande be bi jamarnde fa hande tinno wattana hore mudun hakille imma daraji du ngade jamarnde famine no nyaw coronavirus o worri kedde mo faande kanko docteur Sarl Dara o ko sifi do hen
malheureusement
so gonga o ko hewe yimbe be fu mutti tabbade dabireji bawdi wudentinde be nyaw sabe be kollitiwide wala fu nyawdo covid-19 mo be jihi wattu e jude ame fa han nuddude yimbe be rento foti be ngotta tabbade dabirji kala cuudi dogotoroji di miden gondi wadde imma daraji modi fami jokka martinde yimbele be kumpa bangal nyaw
to tumbuto kambe yimbele be odo nyaw hebunobe kolitide be beltiki do hen sanne hono tibara ko dogotoro en wonbe tombe du tawede fu dogotoro en be ngattana ko hema be hakkile be anda odo nyaw o mo wodi don ko maymuna moro hebini tumbuto sijo tamani
to yam fulato no le region sikasu ka ke lotur de jude e kanye sabunle e ko wete gel hydroalcoolique totama nyande alalbare no kay nay le septembre 2020 janyeli cellal mudi tundi dum wadi wattu kawrutal jande famu jamarnde bangal seraji renturdi nyaw covid-19 gal hawrutini yimbe le komnaji jeddi cercle yam fulla gondi keri Cote d'Ivoire e Guinée Conakry
tama odo andani dun
tama odo andi wiide ruude afrique woni nokku do nyaw coronavirus o heba fi sembe ta gila jonte yogaji nyaw covid-19 fuddi ma hebdi sembe e wi plateforme covid-19 africa hakke o nyaw temedo njoy nyawbe wattu jeddi le rouge jabbido ndu ruude afrique o hande hibbini ko buri million e unyaaji temedo tati nyawbe dum woni yottade nyande 10 e julie septembre jabbido ndu fedde de holti wiide dun ko buri nyaa chapantoto iwi hen batti nyaw covid-19 e le ruude de ka odo adado na fam di bangal region ngaji kedidi adnarundu ka dum hana fi yebede e wi covid-19 africa dum timinta yotor mede acti covid handi yo ngi yontre warore odo mbawi hettinade sato fuf ngo hejo do bembal amen facebook madun viamu on noddan 37321 tagal mudun no nyodon tati en nay
studio tamani
studio tamani yo pa ballamu leede suede Danemark, Suisse et fête de l'aide Europe.
Instagram no mbireteno so mboggu weli yoni bilede wottu joni o en jottiki dum non do lana meden ka wonti e fandude do tan ka tena me baayade kase les réseaux ngaji meden ni hollitinde wiide numéro anni so don kaaja hittinade fa hande kabaruji amen di do numéro mo minute 300 dum won 37 321